maskaliintuunini du'is abbo keenya yesoo kristoo nu qaabsifte inni tak cubbuun tolchine ammoo dhaanichaa fi fannisiitii maskalii gubbaa marra cubbuu teennaatii fi fudhate akka akkasiin gaargal cubbuu teenna nurra fuudhu inni eegi du'e abbo keenya yesooni hin ka'e inni am kurfoo jira akka namis dhugeeffatu qarqaaru yoo nu cubbuu teenya cufi isatti manne gara tokkoon is kadhanne. Inni cubbuu teenya cufa nurra dhiqa lubbuun isa qulqulloolleen jabeennu seer waaqatiin guunnu nuu kennite ammallee takka tanagaaf doonullee hag jiruu jireenna is waliin teenne. Amma picha tan dhibiillee ilaala. Yeessoo waan jedhe karaa lama jira tokko ballaa tokko qallaa warri cubbuu karaa ballaa sun gulyaa. Wanti akkanaatiif akki karaa bal'aa guliyaani guddoo namaa laaftu karaan bal'aan kunin fulanamii fedhi ufii guliyaa'u ammoo karaan sunin ka sheexanaati karaa kan fulanni muummee itti baagartu inni eessatti muummee baakkan dhugun baantani fulaan sunin fula ibiddaati mee karaa kan dhibiillee ilaala inni guddoo dhibba jaallantii karaan kunin dansa ammallee namis guliyaa'u yeessoo waliin deema. Ammallee karaan kunin achi gubbaa gara waaqaa deema achi gaargalii tokkollee hin jiru wanti akkanaatiif yeessoon gaaf du'e gaargal keenya cufa fudhate waliin du'e isa yeessoo dhugeeffachuu feetani akkis waliin karaa qal'aa sun guliyaatan yoo isan dhugum karaa sun guliyaa'uu feetani dubbitani jedha yeessoo kadhadha aabbo yeessoo ani dabki cufa sitti madda ani akkatiin maskalii gubbaa doote cubbuti cufnarra fuute hin dhugeeffadha. Aabboo yeessoo naa araarami cubbuu cufnarraa qulqulleessi akka aniin takka tana waaq waliin taa'u na tolchi yeessoo galati kan keenya badin aamiin.
Kiristoos beekaa mata fannisee baa cubbuu teennaa fannoorra lakkisee hin dhufa gooftaa yesuus yoo fannoo ilaalte maansitti fakkaata akka kiristoos eentu si rakkata hin dhufa gooftaa yesuus. Fannoo arrabsaani qoratti maraani miila waraanaani dhiiga lolaasaani hin dhufa gooftaa yesuus. Fannoo isa suni dhiigi irra jiige dhiigi isa suni anas illee dhiige hin dhufa gooftaa yesuus gaafa kaa'e dhaakallee firfirse heddullee jijjiise hin dhufa gooftaa yesuus.
Mi'a ammallee picha tan dhibiillee ilaala. Yoo nu dhuguma akka yesoo kristoo marroo dabaaf cubbuu teennati jedhee du'e dhugeeffanne ammallee soorrii waaqii nuu kenne fudhanne hojja sun callaa nu waaqaan abba keenya jenne innillee akka ilmaan ofii nu herregata waaqii akka namii gos cufaatii fi kalaf cufa is guliyaa'uu fedha. Bichaa tan keessa nu akka abboo yeessoon gumii isa jedhee fudhatu agarra duuba akkasiin gumiin sunin. Ilmaan waaqa taate mi'a malli picha tan dhibiillee ilaala. Fula tanatti yeessoon namichi qaalluu guddaa tokko kaa Nikodeemuu jedhaniin dubbachuu jira duuba halkan tokko Nikodeemuun yeessoo argu dhufe wanti akkanaatiif inni qara waan hedduu qaba kan guddoos gaafachuu fedha yeessoo waan jedheen yoo ati finni gubbaa argachuu feete ati marroo lammeessoo dhalachuu malte. lubbu waaqa qulqulloo callaatti danda'ee nam jijjiira. Numarro cubbu qabnuu fi dandeenye of hin jijjiiru. Tanaafi numarro lammeessoo dhalachuu malee akka akkasii hin jijjiirti arganne jireenya haares keetteen. Mee ammallee pikchaa tan dhibiillee ilaala. Yesoon eegii du'ee du'is keessa ka'e gubbaatti ol deebi. Ammoo haa taatuti inni hin kakate akka lubbuu qulqulloo jar is dhugeeffate erge duub isiin wal qarqaartu. Gaaf tokko haa ta'u jarii yesoo naanna'ee walitti ba'ee ciisu lubbuun qulqulloon tasi dhufte warri ribuute. Duuba lubbuun suni jar sun cufa jabeen kennite warri kaan arti yaa'ee dubbii isaa soda malee haasa'e. Lubbuun waaqa qulqulloon sunin qarqaarsi warra taate. Isiin dubbii waaqa warra hubachiifte ammallee akka warri waan waaq gammachiisa tolchu dandeessifte. Yoo atin waaqa of kennite waaqillee ija lubbu qulqulloo sii kenne tasi qarqaartu. Mee pikcha lammeessoo tallee laala. Gaaf nu qaraa yeessoon dhugeeffatini nu namichi bicha qaraa tan kee deemu kan fakkaan hadukkan kees deeme guggufatu. Inni boolla fi yookaan dhakaayyees gufachiiftu hin argu. Sheetanii akka nu dukkan kees deemnu fedha. Ammoo waaqii akka nu ibsa kees deemnu jaalata. Nu gaafa abboo yeessoo kiristoo dhugeeffanne nama picha itti aantatan kees jiru fakkaan kaa ibsa kees deema. Duub lubbuun waaqa nu qarqaarte karaa ibsaa qulqulloo sungula nu qajeelchite. Picha tan dhibiillee ilaala. Nami yeessoo dhugeeffate cufti dubbi waaqa ta kitaaba keessatti xaafani gul deemuu male nu nadheen biyya dhaquu malle yookaan waldiduullee hin malle ammallee wahatuu malle yookaan jinnii fi waan harkaan bocanii kadhatanillee kadhachuu malle yoo namni qarqaarsi lubbuu qulqulloo hin qabne akkinni jireenya waaqa dansa gul deemu guddootti jajjabaatu. Isan namichi picha tan kee jiru kan gartu inni karaa isaa hama durii kaanii yaa hiyyoo eedhee duddi itti gale.
Bye.
mebikta kan dibille ilala
bichan tu war kristana nugar sift waqi wan jedu irsini tu fi jalate tisse qorqorachu mal amalle waqi wan jedu nitille dirtu fi jalate salfachu fi malt nami kristana niti ufi arrabsu mal yo nami kristanu fi njede uge facha isa amali sadan san hagar sisu amalle akwaqi mata war risa hagar sisu hada balleni ilmanu fi qorqorate hawa waqabar siftu amalle me bicha tan ibille lala waqi wanjedu nunyap ke nalle jalanne naga walin tawu malle akwarri lama bicha ke jirkun tawu jiru amalle nunam dibi gos ibille cufa qarqaru mal akna mi ci bicha la meso ke jirkun tochu jiru nami kristana nam cufu gum dasato chu mal kaisa jallatille bicha tan dibille taitan tamelala bicha tan kesati namlam ka kristana kami ayyana gubu jirgar kristani waq alla khadat waqi falfal tufi murmaf jinni le cufa ir regap bicha tan tulle melala yo khe sanina misan bicha khe sa gartan kana maanti dip nami kunnam shaytani marati am chee mukhatechu dubi waqa wanjetu jinni jabdu irre qabdunnam kan kee jiret tanaafinni haat sibiila kaisaani dan cufa cire kaye fiig nam kana mo yesuunin fayyis jinnis kee jirsun cuf keessa had marro inni jinni sun cuf irre qabuuf jinniif sheyxanilleen cuf yesu dheet yoo jinniif sheyxanilleen jabdu sigaar galche ati yesu kooti yesu timad inni si keessa duuka yoo nami yesu dhugeeffate sheyxani nam kan hin lakkisu faanum dhufe waan durii tochit kaan hin lakkisinii jedhaan ammoo nami yesu dhugeeffat sunin maqa yesuutiin qileseen jedhaan yoo nu qorqorti yesu jal jirru sheyxani dandeewwomu nun tochu duub akkanaaf nu womu dheechuyyuu malle sheyxanalleen dheennu dukkanalleen dheennu ammoo qarqaarsa waaqum calla irra eeganna mebicha ittaantulle laala yesuun akkanamii dubbii isa guldeen fedhu bicha tan keessatti nam sheexanii ilaallachuu jira argitan sheexanii duu nam kan gumbeesse beesse kennee fi miidansaa mimmidhaaqa akka kennee fi waan dasasachuuf kenneef akka nami kunin yesuu caqasu dide bira deemu horii horachaa fi beesse horachaan sila hamtuu miti ammoo waaqa waan kan cuf dur marsiisuu malli sheexanii qaroo hin beeka akka hojjaa iltii ta'e waan kan seentu nu waaqdeen bicha tan keessatti nami jidduu sunin ilaallacha sheexana dide yesuu deebi atam hojja sila sheexani si ilaallate aknan bicha keessa sun didmoo ee jettee is gul deebita
wanti ani deene waayee sonnaa tolche wanti ani deene waayee sonnaa tolche ana badi demo karat na gorse ana badi demo karat na gorse kara ira gore yolaftina martu kara ira gore yolaftina martu karat na debise ingamadashu karat na debise ingamadashu Ingam maderu bun takor sargate Ingam maderu bun takor sargate Badi ke sanjirtu yeso ya damanse Badi ke sanjirtu yeso ya damanse Wanti la fetana sirana yakite Wanti la fetana sirana yakite Yeso lakisine lubunse harchiti Yeso lakisine lubunse harchiti Yoak yakatiya sila aninjiru Yoak yakatiya sila aninjiru Wa yeso natolche habumjirindedu wanye sonna tolche hagum jirindedu.
Me bicha di bi taitan sulala. Dubbi waka, nam duresto kaduri ilma lam kabuwa nisanu timti. Gaftoko, mucham man daha abban hori an urak yechuf naak ode ekadati. Du mucham hori khan chufurete, kaitrabati. Hori sakhani titabate, karatan daate, farson ugewan hamam tu chufan hojjati. Inniti kolle hori ufim korkorani, womis gammachisach alla guldeem. Dubege hori khan chufir robbanani, ak inni daalle ufark. Inni gar wanjalo wan heddu kabufse. Ammo horin kan radumannani cuftis la kifte biraya yat dubege herrege wanjede anam garabbak yadebi ani na bararam kadadde amma le qara fuma israil tami tisedan tenato cijedan inni gallani abbani sararame akum duri kan jalate warragaj akti summa khamucan herregat kan intochine akum ilmatolfat nulle no jadab kenchuf waqati manne duguman isiradebine Waki nuwarara. Bicha ntaatun le melala. Nami fayyan dam ninjiru. Kakristana tif kakristani ntayini len. Yo fayyadabde. Waka kadaddi na fayyis jadiin. Yogari niho jumsun si fayyisa. Amo yogari kalachirrumma faan si fayyisa. Waki jabeen kaba. Yo at maka yesutu inis kadatte. Inni kadate dagaye. Gibkan kele si baasa. Numaro heddu wa waqi yosunu fayyisen yo ni aklu fensun num fayyimne wani ni khadaten daga insen waqi yo gari num fayyisu du wonne kanati fi inni wom num fayyifne fqab azdandete dugum waq duge fatte amma lak fedi insa si irjirtu beta falfaltu warra yana lef qarqar sirin fedati bije tantu le melala Yona mi Yesu rugwe fadduwe na fisa wala nille, lubu nisa gubagar waka demti. Wantea kanatifi, chubu isa arrakale yu abo Yesu nisiramfudin. Yomo na mi Yesu rugwe fandu na fisa wala ni, amo lubu nisa ibid hakjiru jirena tasim damne, late kesa gargalti. Yo Yesu Kriston chubu tesirrafude na mhara sitoche, ato dotele wane atsoda tingirtu. At gubagar waka demte, Isa walin hak jiru jirena ti astet. Mebi chay tantu le lala. Bichantun nafnama nugar sifti. Wanti nafnama ir jirach ufti hujufi kapti. Ilti wa garti. Gurri wa daga. Afan dubbatanini wa inyatan. Yo nafnama gudda khanfulan tok lukubde yo khamma dofte. Nafi kunchuf waluman lukub. Waki wa anjedu. Namis ugefat chuf naftok fakkated. Amma le abu mata tuju fikab. Do waki nam chuf bek inni dande huji sanan hujjat kennef. Beki kunka kakkat. Kadandese nam barsiskanum. Kanam karkaranin, kafaganin, kasir baninfa. Ammo namu chufti. Huji sum marro wakatif marro nam chufati fujjat. Nami kristana. Annam kristana dibi irwa bekede. Adu mal. Gumi wakat chuf naftokko. Tana farri chufti wal jalate. Waljabe sumali. Mebi chay tantu leo lala. Wani waki nubar sisu. Akrami kristana juftumani. Walti lufe. Waliin wakudise. Amma le waliin sirbu. Waldena warrasun kesati. Dubi waka walbar sisani. Waka le waliin kadatani. Amma le fula waldena thanati. Waka aba sumalani lufani. Bebi chetan tu le lala. Gav Yesu laftani ra gubbat ol gale. Hin debia inni gafas biyanjeri kaabattu. Gav takata naga debi. Gav inni ga debi suni. Namis ugefat chuf gar gubbagesan. Amma le naf namduris ugefate chuf in kaasan. Amo bi Yesu ugefat chuf ditan chufa. Galani bidda kesa gar galchan. Hoja abo na muntan ga debi u. At kurfo jirta ak gubbademtu.
Galate se ta huwa kakena. Olfine se ta huwa kakena. Kanu yamte, ibsanu kennite nu duredo kana ke sature amma kuno ibsa ke arganne galatese tahua kakena olfenese tahua kakena kanu yamte ibsanu kennite da fakota obole yantena nun farsina waka kena do fojera korsi kena galatese tahua kakena ulfenese tahua kakena kanu yamte ibsanu kenite yonangala biya oli biya kulkulo biya kulkulo oli galla galatese tahua kakena ulfenese tahua kakena kanu yamte ibsanu kenite.
Maybe chetan tulle lala. Yesu wanjelu. Dame mukata midani mbamne. Irra kutani gubanje. Akumi sambicha sunkeza gartan. Yuat muk midani obru kesa kabate. Isa midan bas fetaniti. Akasuma. Yesu leon gumi kristana. Isi midan jirena baft fed. Ate gerifa mamte. Nami kristana midan akami bas fayed. Kristan duga midan isan basan kan dub jalalfa qilitamafa nagaifa obsfa nasu duga guldema